Yesu Kristo natugamba nti ali nkwatirwa ensonyi nange ndi mukwatirwa ensonyi mu maaso ga Kitange. Kale lwaki simuyimbira nsi?
Thank you Jesus Christ to heal me. Webale nnyo kunjagala nze n'omponya. Thank you Jesus Christ to heal me. Webale nnyo kunjagala nze n'omponya.
Amayembe n'otwala, ebitenga n'otwala, ebitambo n'otwala, ekyemitego n'otwala, n'amagini n'otwala.
Thank you Jesus. Thank you Jesus Christ to heal me. Webale nnyo kunjagala nze n'omponya. Thank you Jesus Christ to heal me. Webale nnyo kunjagala nze n'omponya.
Oyorubale nomutao, ezemandwa nozitao, obutamanyogo nobutao, nebikolimo nobitao, abandogabo nobandaga, nobwesi nobutao.
Thank you Jesus Christ. Thank you Jesus Christ to heal me. Webale nyo kunjagala nze n'omponya. Thank you Jesus Christ.
Entalo se chitane zisida, na kwado ne musiba, ya musana ne musiba, kusa viriza ne musiba, ne parana ne gisiba,
kumusalama. Thank you Jesus Christ, thank you Jesus Christ, to heal me, webale nyo kunjagala nze n'omponya. Thank you Jesus Christ, to heal me. Webale nyo kunjagala nze n'omponya.
Bebasanya kenjo Michael, Gabrieli, Asiru, Unieri, Shamweru, Jofaero, Rafaelo,
Manwanira, Entalo, Nalibubinyo. Thank you Jesus Christ, to heal me. Webale nyo kunjagala nze n'omponya. Thank you, Jesus Christ, to heal me. We're ready.